waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Xisbiga Nationalistka ayaa ku adkaystay ka soo horjoodkoodii wax ka beddelka ay dowladdu ku sameynayso sharciyada hadallada nacaybka iyo dib u habaynta sharciyada hubka, kuwaas oo la horgeeyey aqalka sare. Aqalka Senate-ka ayaa habeenkii xalay ansixiyey sharciyada, laakiin xisbiga Nationalistka ayaa la saftay xisbiga Greenska iyo xubno kale oo ka mid ah kuwa madaxa bannaan oo ka mid yahay David Pocock, iyaga oo dhammaantood ku codeeyay maya. Senator Bridget McKenzie ayaa sheegtay in walaacida ku aadan sharciyada hubku uu la xiriiro saameynta ay ku yeelan karaan beeralayda ku nool gobollada miyiga ee Australia, halka ay sidoo kale ku adkaysatay in sharciyada la dagaalanka hadallada nacaybku iyagana lagu diyaariyay si degdeg ah.
I think the Prime Minister has been playing politics on this piece of legislation from the start. If he really wanted a bipartisan approach, he would have heeded our calls in the wake of the attack.
Waxaan aaminsanahay in Ra'iisul Wasaaruhu tan iyo bulowgii oo arintan sharciyeed u adeegsanayay dana siyaasadeed, hadii uu si dhab ah u rabay haba wada shaqeyn oo labada dhinac ah, waxa uu dhageysan lahaa baaqyadeena kadib weerarkii, waxa uu la fariisan lahaa xisbiyada dawladda, waxaana si dhab ah u diyaarin lahaa jawaab ku haboonayay tirid. Dhinaca kale, sharciyada cusub ee ka dhanka hadallada nacaybka oo iyaga baarlamaanka ansixiyay ayaa laga yaabaa inay waajahaan dacwad sharciyeed. Thomas Sewell, oo hore u ahaa hoggaamiyaha kooxda neo-Naziga ee National Socialist Network, ayaa bilaabay lacag ururin si uu sharciyadaas ula aado maxakamada. Sharcigan loo ansixiyay oo la ansixiyay aan idhaahdee fiidnimadii talaadada ayaa ujeedkiisu yahay in lagu xakameeyo kooxaha xagjirka ah ee dhiirigeliya dhibaatooyinka ku salaysan diinta, isla markaana lagu fududeeyo masaafurinta dadka xagjirka ah iyo in laga hor istaago soo gelitaanka Australia. Warshadda korontada ee ugu weyn Australia ee dhuxusha ku shaqeysa ayaa laba sanadood lagu kordhiyay xilligii hore loogu qorsheeyay in la xiro. Shirkadda korontada ee Origin Energy ayaa sheegtay in warshadda Raring oo ku taala xeebaha Lake Macquarie ee waqooyiga Sydney ay sii shaqeyn doonto ilaa sanadka 2029. Maamulaha guud Frank Clabria ayaa sheegay in kordhinta waqtigani ay yarayn doonto khataraha amniga nidaam korontada ee ay soo sheegtay hay'adda Australian Energy Market Operator, isla markaana ay bixinayso waqti dheeraada oo lagu bilaabo buuxinta mashruucyada tamarta la cusboonaysiin karo, kaydinta iyo gudbinta korontada. Laakiin dad dhaleeceeyay ayaa ku doodaya inay talaabadan ay kor u qaadi karto biilasha korontada, kordhin karto qiiqa cimilada, isla markaana ay hakad gelin karto maalgelinta tamarta nadiifta ah. Darawallo ama baabuurley badana ayaa ku baaqaya in la adkeeyo xeerarka khuseeya caruurta iskuulada ku aada baaskiilada iyo mootooyinka ku socda baytariga ee e-bikeska iyo e-scooterska la kala yiraahdo. Dugsiyo dhowro oo ku kala yaala Queensland, Victoria iyo Western Australia ayaa horey u soo rogay mamnuucida ka dhaqankasha gudaha iskuulada, balse sahan ay samaysay shirkadda caymiska AIME ayaa muujisay inay ku dhawaad 100% tandare waladu doonayaan in ipakiyada iyo iskuutarada gabi ahaanba laga mamnuuco aagaga iskuulada. Ra'iisul Wasaaraha Belgium Bart De Wever ayaa sheegay in Yurub taagan tahay hadda isku istaariikhiya. Waxa uu sheegay in kicinta iyo hadallada Donald Trump oo ay ku jirto arrinta Greenland ay qaarada gaarsiisay heer ay khasab noqotay inay kala doorato midnimo ama eeb iyo hoos u dhac. Mr. De Wever ayaa la kulmi doona Donald Trump maalinka Arbacada. Ka hor kulankaas ayuu shirweynaha dhaqaalaha adduunka ee ka dhacaya Davos ka sheegay in Yurub muddo dheer ku isku dayeysay inay qanciso madaxweynaha cusub Mareykanka, balse hadda ay khasab tahay inay dirto fariin cad oo adag.
Until now, we tried to appease the new president in the White House. We were very lenient also with the tariffs. We were lenient, hoping to get his support for the Ukraine war. We were in a very bad position.
Illa hadda waxaanu isku dayaynaa inaan qancino madaxweynaha cusub ee aqalka caada. Waxa aanu u muujinay dabacsanaan weyn xataa dhinaca cashuuraha. Waanu u dabacsanaanay annaga oo rajaynaynay in aanu helo taageeradiisa dagaalka Ukraine. Xaalad aad u liidata ayaanu ku jirnay waqtiga. Waxaanu ku tiirsanayn Mareykanka. Sidaa darteed ayaanu u dooranay dabacsanaanta. Yurub hadda waxay ku jirtaa tijaabo. Waxay u baahan tahay inay kala doorato isku day qancinta Trump oo aan faa'iido lahayn ama isu taaga sharafkeeda iyo madaxbannaanideeda. Haddii kale waxay noqon doontaa, buu yiri, adoon eebaysan. Israa'iil ayaa burburisay xarunta dhexe ee qaramada midoobay ee hay-adda gargaarka qaxoontiga falastiiniyiinta ee ku taala Quds. Hay-addan oo la yiraahdo United Nations Relief and Works Agency, magaceedana loo soo gaabiyo UNRWA, ayaa gargaar iyo adeegyo u fidisay ku dhowaad 2 million iyo badh oo qaxoonti falastiiniyiina oo ku kala nool Gaza, danta galbeed ee la haysto, iyo bariga Quds, iyo sidoo kale 3 million oo qaxoonti kala ah oo ku kala sugan dalalka Suuriya, Urdun iyo Lubnaan. Israa'iil ayaa muddo dheer ku eedeynaysay hay-addani inay la shaqeyso Hamas, iyadoo oo 2024-kii ka mamnuucday inay ka hawlgasho dhulkeeda. Agaasimaha UNRWA ee danta galbeed Roland Friedrich ayaa sheegay in ay eedeymahaasi yihiin been, tallaabadan la qaadana aan ahayn mid sharci ah, cudurdaarna aanay lahayn.
What we saw today is the culmination of 2 years of incitement and measures against UNRWA in Israel.
Waxaanu maanta aragnay waa gunaanadkii 2 sano oo hurin ah iyo tallaabooyin lagu beegsanayay UNRWA ee bariga Quds, kuwaas oo ku xadgudbaya axdiga qaramada midoobay, isla markaana jebinaya xuquuqda iyo xasaanadda UNRWA oo hay-adda qaramada midoobay ah, ayuu yiri. Saadaasha hawada ee dalka maanta oo 4 ah waxay ahayd sidan. Magaalada Perth waxaa laga rajaynayaa ama laga rajaynayay qorrax ilaa iyadoo noqon doonta 40 degree oo heerkulka ah. Adelaide inta badan qorrax 7 degree, Melbourne shuux ama 2-3, Canberra qayb ahaan daruur 30, Sydney daruur sii yaraanaysa 26 degree, Brisbane shuux iyo suurtagal ah 30 degree, iyo Darwin oo ah shuux iyo roob weyn oo dabaylaha oo la filayo 30 degree. Halkii dollar ee Australianahana maanta waxaa lagu kala iibsanayay eber dhibic 76 senti oo dollarka Mareykanka ah, ama aan ku soo celiyo eber dhibic 76 dollar oo dollarka Mareykanka oo la mid ah 76 senti, eber dhibic 57 euro ah, eber dhibic 5 eber pound-ka Ingiriiska, 1 dollar iyo 15 senti oo dollarka New Zealand, iyo 2.47 dirhamka Imaaraadka. Warkii 4-aduna intaas buu ku dhan yahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.